RDC jamana tigi Félix Tshisekedi ye Tchilien Djuru ɲɛnanini walasa ka bɛnkan kuntalajan basigi RDC kɔrɔn fɛ. Ni finitigi wulikajɔ bi senna faamaw ka laseli la sibiri don. Tshisekedi Djuru sira ladirilen ka bɛnkan kuntalajan boloda RDC kɔrɔnfɛla la. Seko ni donko ministri so ɲɛma Catherine Katungu ka fɔla tɛrɛmɛli la jamanatigi Tshisekedi ka jumadon dantigɛli Kongo jamana fanga ɲɛna. Tshisekedi Djuru sira bina kɛ o gasilako tina kɛ lakana finitigiw ka banbani bolofala M23 banbagaciw kama. Jɛkulu min kɛlɛli be to marifa bolosira fɛ Katungu ka fɔla. Jamanatigi Tshisekedi ye a ka waleɲumandɔn lakura Kongo jamanadenw ma minnu ye wulikajɔ boloda basigila jamana kɔnɔ laɲinila ka jamana finitigiw kɔkɔrɔdɔn madamu Katungu ka fɔla. Jɛmufan jɛkulu kanubagaw ka weleda la denmisɛni sifin 200 ɲɔgɔnna ye nisɔngoya tama boloda sibiri don Kinshasa Rwanda kama jalakila famaw bolo ka dɛmɛdɛmɛ jigisɛmɛ dɔgɔbali M23 ma min marimafɛn kɛlɛw kɔrɔcɛra san daminɛ la u ka setanya kɔfɛ finitigiw ani bafula bulaman tigiw fɛ san 2013 la.